Yehuwa dansefo bu eye ye sen. Eye ye hu biblia ye ye no, yedi jina Bible nkyerekyere so. Ebi na didi so yi. Sen adofo bi wu a, yedi awere ho. Yesu esuafo no sui bra won adofo wu yi no. Ano nti ye mu eye ye se eye bra a yedi gin yani. Imom ye bunu se bra a yedi chichi won a ade aton ani no re. Obi wu a na wawu. Amamre ana amanye bi wo ho a ema ye nya adwen se obi wu a na onwi no betumi aboate asefo ana se wa ha won emfa ho ebusua ko ye fimu ene ya amamre no ye mfa ye ho nhyehye amane ete se mu efise bible kase tia amane no bi ne se ebinum sifu no ho pe wo ye ye kokoro ede jinwani wodi ne awewu eno afi wo ba afore ema wufo woni funu no kasa ana wo bisa biribi efi ni awewu no ho ebi nsu ni kunaye amane a woye ma obi a ni kunu ewu bible kase montu mo ho na monfa mo nsa nka ne ho ntew kwentofo ho ma tosumienu tinsia chichemu dunso wenti ye mfa ye ho nhia mamre ne amane a etesa emu enida so wo ho ma ewufo bible no ma ye hu se biribi bɛba a wobɛnyae wofo na woyi owu nso afiri hɔ. Sɛ anidasoɔ yi amma tete Kristofo no anni owu ho awerɛho antra so. Anidasoɔ korɔ no ara nti yɛn nso yɛnni owu ho awerɛho antra so. Bible tu yɛn fo sɛ ɛnsɛ sɛ yɛhoahoa yɛn ho. Yɛnnye nni sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ yie de hoahoa yɛn ho de kyerɛ yɛn dibea anaa sika yɛwɔ. Ɛno nti yɛnyɛ yie kunkron sɛ yɛde bɛgyegye nkurɔfoɔ ani. Afei nso, yɛnsiesie yɛn ho ntra so na yɛntɔ funaka kɛseɛ a ne boɔden mfa mpɛ nnuonyam. Nea yɛgyedi ɛfa yie yɛ ho no, yɛmfa mpuepua foforɔ. Bible ka sɛ, yɛn mu bia bɛbu nankasa akonta akyerɛ Onyankopɔn. Romanfoɔ 10:12. Yɛbɔ mmɔden sɛ yɛde saa nnyinasosɛm yi bɛyɛ adwuma sɛnea ɛbɛyɛ a yɛremfa yɛn gyedie mpuepua foforɔ. Nanso, sɛ obi bisa yɛn ɛyie yɛ ho asɛm a, yɛfi ɔdwo ne obu a mu dɔm kyerɛkyerɛ yɛn gyedie mu kyerɛ no. Petro ho ma ɛdi kan timiɛnsa kyekyɛmu dunum. Sɛn na adansefoɔ yɛ wɔn ayie? Baabi a ɛyɛ ayie no. Sɛ abusua bi pɛ sɛ ɔyɛ ayie a, wɔn na wɔkyerɛ baabi a wɔbɛyɛ no. Wobɛtumi ayɛ ayie no wɔ ahenni asa so, baabi a wɔsiesie funu, efie, baabi a wɔhyew funu, anaa amusie. Ayie ho ɔkasa. Wɔma ɔkasa a ɛgyina Bible so de kyerɛ tebea awufoɔ wɔm ne anidasoɔ a awufoɔ wɔ. Wei kyekye wɔn a wɔredi awerɛho no werɛ. Nneɛma ɔkasa no bɛtumi aka nea wawu no suban pɛ bi a na ɔwɔ ho asɛm. Ne sɛnea yɛbɛtumi asuasua no nokoradeɛ. Wɔtumi to dwom a ɛmu nsɛm fi Bible mu. Ɛno akyi no, wɔbɔ mpaeɛ a ɛka koma de wie dwumadie no. Collection. Ɔsom dwumadie biara a yɛyɛ ma yɛn nkurɔfoɔ no, yɛnyi sika. Yɛyɛ yɛ nso a saa. Yɛn asafo nhyiamu nso, yɛnyi collection. Wɔn a wɔbɛtumi aba bi. Sɛ yɛreyɛ yie wɔ yɛn ahenni asa so a, wɔn a wɔnyɛ adansefoɔ bɛtumi aba bi. Sɛnea obiara tumi ba yɛn hyiamu ahorɔ no, saa na sɛ yɛyɛ yie nso a, obiara bɛtumi aba bi. Sɛ ɔsom foforɔ bi reyɛ yie a, adansefoɔ bɛtumi akɔ bi anaa. Asɛm yi deɛ, ɔdansefoɔ biara bɛgyina nea wɔasua fi Bible mu so asi n'ankasa gyinaeɛ. Nanso, ɔsom amanneɛ biara yɛnim sɛ Bible kasa tia no, yɛmfa yɛn ho nhyɛm.